yannde joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoumoun yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni nder mum en kalandol pirtol ɗum fa hannde batu duro lawol capanɗe nayyi e nayyi tefude takku bahi leydi Niger ko wona no waɗe ton e nden Agadez. En kalandu ni fa hannde dow maɓɓol ambassade leydi France ɗo e nden Niger huɓere ñameteende ɗum ɗum fa hannde leydi France di enden e hoore muɗum ka anni ɗum. Yewtere pinnilol meɗen studio kala ngu hannden ni waɗan dow delunol suka debbo kurtejo leydi Courtey Tilbéri. Batu duruwo fuɗɗude takku bahi duni fa hannden tefude muɗum ni hikka gaɗa juura o enden ni firta ton enden nder huɓere Agadez de enden dow lawol duni fa hannden ngol enden waddi ko kokkoɓe habaruji dow fijoji coñinol ɓalli ɗi enden ni gaɗana ekkintinoje habaruji duni fa hannden ɗum ko watta ɗum soɗa enɗen caka leñi leydi Niger de enden ni ekkintinoje ɗe enden ni gaɗa nani ko Damana Abdoulaye ardiɗo fedde UJSN fedde waɗude ekkintinoje ɗe enden ni wi'i ko Salamatu Kadir waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Jamin de mémoire
abada hokkoɓe kibaruji dow fipirto ɓalli heɓanaka ɗeydinede andal e sembe e golle muɗum honno hande ni dow fijo pirto ɓalli dardiantew e leydi ndi. IJSN kamwon fedde amin nde joƴƴini bureau muɗum ilus juin 2023 nde min mbito wakkati fo ko kulle goɗɗe gaari hanno enen ko darto fijo pirto ɓalli no hani minen hokkoɓe kibaru dow majjum ɓe tawe min keɓanama ande dow majjum min keɓanama du bawɗe golle dow majjum gam batte Allah e min keɓ min pantno fawa e leydi tewtol takku bahi capannayyi e nayyi ko wonno waɗɗum endam no wajibi tawi minen ɓe min keeɓi ande dow ɗume ɗume woni e nder durwo ngo ɗume woni laabi muɗum joƴƴinaɗe e sériyaji mum to seni kokko kibaruji heeɓi faami famminan himɓe hokka himɓe du kone kabaru dartiɗo eko tewti e hoore
muɗum.
Dow lawol duni fa hannden tefude takku bahi ki enden ni jangomo Allah yaari nder subaka o enden ni Tilbéri e Zender Duruditta maraɗi e ñameden gaɗa juura o enden duni fa hannden difa e doso durwida tawa e Agadez ka en du durwa. Nder ɗerol andinore ministére leydi France kawjiɗo duni fa hannde laabi higiraku caka leydi ɗi enden e leyɗe yasin sappo e jeena lewru décembre hitandu ujunaɗiɗe laso e tati ɗum wi'i ambassade leydi France tawaɗo ɗo enden ni nder huɓere jemede enden ni maɓɓama. Maɓɓol gol duni fa hannden waddi ko ɓiɓɓe leydi Niger gollamɓe e nder nokkure ɗe enden goni fa hannden golle mumen darna en kettino ko Asumana China siriyani en dow majjum ko firtaɗe ngal fulfulde.
Dow ɓataki oɗo caggal jippino lamkoɗe leydi Niger noga e jeegol lewru juillet 2023 bureau joɗanigu leydi France ɗo leydi Niger wawata kasendam wadde ko hani wadde e nder leydi ndi endam Allah e laamiɓe leydi Niger hannde ɓendan sarɗiji ko holli ɓe mbawata hiɓɓinde golle mabɓe no haniri. Ɗum waddede ko ministére hawjide fiko leydi Europe kañum e leyɗe yasin mo France hooƴi aadi maɓɓude bureau joɗanigu leydi France ɗo endan nder leydi Niger. Ndennene kaydu tilsido mabɓe ɓe itta golloɓe ɓiɓɓe leydi Niger ɓeɓe joɓannoɓe endan gollal ɗum du konnal tugade dow ɗatol capannayyi e joyyi ko hooƴa noga e joyyi lewru septembre 2022 ko holloto hononde ni fi tiiɗi no hani waɗede. Caggal mum du se ƴewama hannde aljumar nogay ɗiɗi lewru décembre 2023 ndu han tawe keddi sogueji leydi France tawanoɓe leydi Niger fuddilli hokkiti nokku o enda e dow miccin tingol illu ñande CNSP jippunno laamu noga e jeego lewru juillet 2023 wonno koɓe itte gollidol hakkunde mabɓe e leydi France e hoore muɗum.
Subaka altine sappo jeetati lewru décembre tandu ujunaɗiɗi e laso e tati Touré to enden ni nder département gote tawa bomɓe goɗon gari diwti janguinowo CS Touré o enden ni e janguinowo école quartier nokkure de nde hanano ardiɓe cakantararde duni fa hannde mbi'iri ɗum laabi joɗɗinama ko watta duni fa hannde janguinoɓe enden kitama ɓe jofama du fa hannde ɓe kota to saroɓe mabɓe miccintinen duni fa hannden ko himɓe nder département gote o enden ni no limte du nder nokkuje duni fa hannde région Tilbéri tawraɗe rafi keƴoran hakkillo fuk king. Kenga haurine chaka jangirde mawde universite ji leydi Niger, leydi Nigeria, leydi Chad e Kamaru fuɗɗa ton enden difa jangirde duni fa hannden tefude ɗerol doctorat do jande jam e duni fa hannden domo ladde e jaye do wenu Chad du enden kan duni fa hannden sigili haurine de enden jangoɓe e janginoɓe universite ñame Zender e maraɗi duni fa hannden hewɓe gari to haurine de enden professeur Ali Mamman ardiɗo ɗum fa hannde université mo difa o enden ni nani ko wi'i ɗo majjum ko mani Moussa waddi firtaɗe ngal fulfulde.
51 doctorants.
Ngonana chapan je go wombe tewto lato docteur. Woddu ko nambe fube kollang kulle de be cigili do fi tewtere de be gattondi enda. Ko watto du ko nani hore ko te professeur en noga yene ko en woni ko yewto golle mabbe de. Professeur en bebe juwaynani université adu mumuni mo nyemay kany université dan dikko dan kolodo mo maradi université André Salif mo Zender. Kase nduna wodi université mo Marwa kany université mo Maiduguri. E fan université mo Injamena himbe be nyeny be ele golle mabbe endan non sikka walna kani be kebam be jotte wo ko be layan dum endam la tade docteur
séminaire doctoral
illa lewru septembre tan du ujuna did e lasso e tati maro demetedo duni fa handen ton enden der cakantaraje gaya compagnie ciokol maro mujjinde maro enden ni leydi Niger buru gollirde na bien sokkude golle duni fa handen maro di enden ni himbe chonniredi ko watta duni fa handen sigila non juddina do ko watta maro di enden ni hejorade lube leydi Niger di enden hanno ardi do compagnie ciokol maro enden ni haliri dun nani ko commandant Adamu Musa illi duni fa handen ardi do compagnie enden non ko wi'i Fadel Alou Wade firtaade ngal fulfulde.
Depuis septembre jusqu'à ce moment.
Illa lewru septembre fayo tade hande maro gaya on wanano yarane kampaniji ride Niger dito misali mo kirkiso tilaberi e kola on. Illunder dubu junaji didi e sapo e didi non wairi kampani ride Niger on heba wali tede harto gomnanti. Ama alla e garol aldibe hausu leji kesumbe be kepi wali tirdemi kwato milioji keme jego e chapante jenai. Wodi dumida don hebude maro hedde sengoji din fu der Niger amma miden jidi dun tokki torono wodi du miden kettinani be jewde noy min bawirta buytande be cadale mabbe godde misali wallirde ba to birgiri angere din sabe majjum wadi ko kampani cokko maro keso ono yidi singode do der gaya latido wala fu hano
denel generation
Gote duni fahanden tawakana do dane mayo leydi Niger di enda himbe huberde duni fahanden e gabbi mayo go enda kan en gondi amma hauta joda dade chaka himbe enda e gabbi di enda ni wala no wela ko sakiti du enda gangabi di enda ni no burto boninde dune de enda ko wana no golle dormu harko darta golle dabune de enda e maroje de enda letna Halidu Nuhu Busia ardido sarusi do mo ladde e jaye gote nani ko famtini do majjum ko morhamo wadi firta dengal fulfulde
en cas de dégâts d'hippopotame
deni gabbu bonni nani neddo bonni nanado on no wawi yaade to jowro wuro mu en haloyde mane onodda maire commune gote on masarus kajido fila jay e ladeji ma commune denno itata nimbe jaaje woyde bononda on wadde dimma mudum ne talkuru wurtine yare to ardido sarus kajido fila jay e ladeji mo departement gote on kando nildandu to sarus kajido fila jay e ladeji mo region tilaberi on denno kando ka yeji titto nilda do nyame
boro a nyame
der andinore minister kawjido duni fahanden do mo ladde e jaydo andan leydi Niger sappo go lewru decembre tandu ujuna didi e laso tati dum miccintini gouverneur rube e prefet be redu leydi Niger denda ni ko lo haaki golle mudun ni darnama dum duni fahanden de miccintina himbe ko do lawol lamu leydi juddinangol laso e jena lewru novembre tandu ujuna didi e laso e didi do mo dum tuugi dum duni fahanden ga renude birdi ladde di andan Pelle duni fa handen belande leydi tondi kanjia yoy gari jodade belande do cakantaraje de duni fa handen de en dari dubbi majjum wadan chapande joy hauta jodo dade pelle di enden ni e himbe cakantarar de enden ni no wodi Hassan Hamma Hassan indirite do duni fa handen tata kan woni kalo do indi lenyol gol enden nani ko wi'i ko Umar Wade firta dengal fulfulde
yi wal tondi kanji balle
min bella e tondi kanji tampiri e tefal kan waddi min belande zarama jonde amin do wala gacce fu moddere fu min kebi dum gam moddere waddane belande zarma fu say baka amin ittama no dum fandiri fu dum woni dum welamin do golle kawwa min gatta minen keba minen e sukabe belande zarma gacce fu wala e jonde amin gandeni muradu amin ummake ibe gara minen do minen jaha satarma mo min godini woni fargadol kawwa kan undo ledde den ko min golle ditta e nokure to min korsata leydi kawaka on kaldani non poton an he jonno kuje den jobana nokure to korsata leydi kawaka hitane warde hitane nyande fuy adiyan tobi to ciet en don kay bati say keso gon kase
Inzad fina tawa pelli non hollude duni fa hande der majjun ciusal worbe e darje mabbe inzand o duni fa hande no limte der kulle de UNESCO dur wata ko wata duni fa hande majju der lede duniyaru ende agades no wodi nyalane ittanane gadol fina tawa o ende alarba lasso lewrde samri tandu ujunadi de lasso tati dum wadi batu nyalomo wanda ni dambugal lamorde ayirde ende nani ko Ali Salifu domo are hubere agades inde de ende ni wi do majjun ko Anise Karim wadi firtade ngal fulfulde
le ministère de la culture est parti d'un
endere kisa ke ki ministère hawjinde filla fina tawaji ko fina tawaji kewdi no don e lalude de région Agadez ko andu don inzad jimi belabe non latidi nokku mangu hedani der lenyol belabe ko woni he e lalude hande dun sabi ko min jami e ministère de e sigilade nyaloma gamin keba wartirde nimbe ngengube der gollangal be arlit e gugaram kambe min kawri do illunder du ujinaji did e sapo e tatino ko gallure Agadez hinde de watta der tarifi kulle kautade de adunare ko wite UNESCO denno inzad du watta hem wodi du leyde tati dun jewta Algerie Niger kambe Mali
Lady Courtier ni tawa kana na bien Lady Courtier tawa kana ni der département Tilbury gurudum fa hande en ko watta chapande jeegom e nay tawa der chekantarde en da Courtierbe duni fa hande gurum en no kebo der Lady Jerma Lady Fulbe Lady Pelli e Lady Hausa Mansuru dune Courtierbe non duni fa hande tawane do dane mayo Lady Niger di en da durobe duni fa hande remobe e tamtobe ka en tawa der nokuje de en da noy non dewlinol suka debbo mabbe duni fa hande wadirte en kettino yewtere moru amma e Aishatu Sule debbo mawdo non sirede en dan ko firtaade ngal fulfulde noy siri dewgal suka debbo Courtierbe fuirte
Elwe kutte tare watodi matkano bakas
minen der leedi kurtebe demmun no yidde fuirti debbo e gorko on giidata be andodiraade baba gorko on ni yahata to baba debbo on be giida be kalda be pota inna suka gorko on do yaha to inna surbaajo on deni be pamri wakkati on don moy fu halanta suka mum wakkati on don yidde den fuddete deni dewgal gal ummaaki gina buudi keme didi na keme nay hokkete dum hollata ko surbaajo on amama dewgal gorko fu fadda koyde mun gada mun ciede jamirde waddete innirabe noddete kokke cieden den ko cieden cende moy fu yada e ciede mun
wuro mafi medira dabur kul medira ndanga
fina tawam no fero diri e fina tawaji wobbe dewgal suka debbo noy wadirte
daru nyangi
deni innirabe bangado e innirabe bangantedo on kanti siri mabbe himbe wuro bangantedo on kambe garta banga do ciudoto non e dillida bangado on ko yare der suudu e siko amma handen hanani himbe gonno gada be gaddi adaji gom be gatti be andaka de min je
suka debbo nyande bangete no wodi jimol gol wadante jimol gol noy sigilora
wallahi gonde do
no wodi ya jimol gol watte deni bangado on no yare gam arti nojo gonno ko doytiro bangado on kinnoto no kala fadde o yarati suudu e siko e kinno ebe gi'a deni minyo gora yennima bulla de itama de mauno gora yennima bulla de itama deni e kirabe ma na esira e ma jennima bulla ma de itama amma deni gora yennima fugarta wuro modo
kenan kul makka
ko sabi handen fina tawa o wonano acci
zamano ka barmi
ko waddi dun jamal tan wayli handen fadde ba dewgal watti gorko on e surbaajo on be giidi wakkatiji gon kambe ma ta eta cede dewgal mabbe fadde ba saaro be nanata fu e kaldi e poti do ko waddete cile gon ba ate fani sukama mu o dewlata a tawan jomu yitan ha amido wodi
ba wo yogane gasibara kadde gawon
bandirabe hetinanibe habaruji studio kalangu e fulfulde do kokkol kabaruji meden timmatami acca mamma adaay tuna habaruji hawsankore e modon
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko ertel noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njobato buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store studio kalangu